You should be vibing.
Ongendelamu, linga na timu gali. Jichali mileme jinolinda rendi jaya manye.
Said, who said,